9:45 eqhamuka kwimanje angithi mashana yemfakazwonga nediye kwafakazela kule mtime angithi correct nangempela OG Lord King Dallas kangaka izoke mara kwathi uNkulunkulu sibhekile angithi
the most music.
Imidwele yenina kasiba makhelwane.